Ministry y'ebyenjigiriza esabye amasomero okubeera amenkanya era ameerufu mu nteekateeka y'okusunsula abayizi abanaegagattako mu siniya esooka. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza amatendekero aga waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo akkaatirizza obwerufu buno n'akinogaanya nti bannayuganda bagwana okuba n'obwesige mu nteekateeka eno era ng'okusunsula kulina kukolebwa mu ngeri ennambulukufu era ey'ekikugu. Muyingo bino abyogeredde mu kibangizi ky'abannamakolero Lugogo wakati mu kugulawo enteekateeka y'okusunsula abayizi abanaegatta ku siniya esooka.
Saba ba headmaster abona bona bali involved mu exercise eno babere berufu babere ba mazima balage patriotism omutima ogwo ogwa bajjajjaffe abedda ogulumirwa buli muntu omwoyo gw'eggwanga kijja kunkola bubi nnyo era mbagenja banyiikira n'okubakyawamba kyawe omuwala abanga ddaddala qualifying okubeera mu ssomero eri ng'afuna ttaano ze ng'ate gwe okomye ku musanvu waliwo wali ow'omunaana n'omwenda so njagala bakozese obukugu professionalism njagala bakozese obwesimbu njagala bakozese accountability full accountable.